ngubani ukushendis uhlale phansi ngomngako ukulisa abantu benu thathana bafazi ngubani ukushendis uhlale phansi ngomngako ngijabule wehlalwe inkinga umpoka baba intombi yakhe yasegoli zakhe zonke wehlalwe inkinga umfo kababa intombi yakhe yasegoli yahamba nempahla zakhe zonke wehlalwe inkinga umfo kababa inkinga engawuye xoxela amagwaba becobana thathana bafazi nikhane niyekela amashenda amashenda yabulala ngoba yabulala ngoba yabulala yabulala amashenda yabulala ngoba yabulala behlelwe inkinga umfo kababa intombi yakhe yasegoli Pasa que zongue
Sizosebenza inkomo, sizosebenza inkomo.